sitaji urafiki, unafiki.
No, no,
no friends.
No, no,
I need Jesus.
Jesus,
oh Jesus.
Jesus,
labda na matu wazidisha changamoto. Rose me waka moto, chuki zimepamba moto. Basi kama unipendi, na mimi sikupendi. Pita hivi,
mapenzi ya nini wakati unipia tamia?
Falatu. Ai,
ai, ai,
ai,
ai, ai,
ai, ai,
ai, ai, ai, ai, ai, ai,
ai, ai,
ai, ai,
ai, ai,
mapenzi ya nini wakati unipia tamia?
Zaliwa, sipo Kenya, nipo Tanzania. Silazimishi wala kunangania.
Mapenzi ya nini wakati unipia tamia?
Kwetu nyumbani, niko peke yangu. Baba kitambo ashamwachaga mama yangu. Sawe ni nani, nisikwache yani. Kirudu mechoka, unipata burudani.
Ai, ai.